በሱም ሰነጋ ቪቫፋን ኦሮሞ ጃጋ ሶጅርተን ቪያፋን ኦሮሞ ወጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማወዳ ካክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማድ ዲደም ሸቶ ደም ተከረት ኢፊ ናይ ሰዓት ራሞ ቪኦኤ 24 ራ ያዩ ይልቀም ቀልቹምለን ሰነጋ ወጣበጂን ላምበር ሁም ለማብ ዲደማ ኬሲጀር ከሚስ ወጣበጂን ለማ በርሁም ለማብ ዲደማ ኬሲጀር ቪያፋን ኦሮሞ ጀቀሶ ጀርተን አርቲስት ተጫሉ እንደሰ አርዳምቦ ተዋለ ጀዋር መሐመድ ኦቦ በቀለ ገርባት ኢፊ ወርሽ ወሊን ሄዳም አርማን ምርት ፌደራላ ፍንፍን እናኖ ጊዮርጊስ ጂሩን ዱፈኒ በለም ጉያ ቱርባል ለማት እንደበርሰን ኦዱ ትጁበኑትም
አተሞልተን አገፈቶ ተከኛ ኦዱን ሐራፍ ቀም ኩኖቲ ድሮታን ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ ሙሳፋ ኪ መሐመድ አለ ኢትዮጵያ ከሳይሮ አማ ካን እርጋጀች አርቲስታ ጫሉ እንደሳ ቦዳ እትስቀኛን ሁርዶፋ ከጅራን ተኡበክሰን ወከርከይ ሀንጋ አማ ልቦ ሄዱ ገላፈተ ሄዱስ መደሴ ጅራጅራን ፕሮታ አንኩን ማቲሳፍ ገደ ኦነ ራማደ ተደጋም እብሰኒ ከነን መዳንለ አከፈየኒ ፈዊ ቀበን እብሰኒ ጅራን ቢየቲን ዱአሃ ጫሉፍ ገዳ እና ጅክቱ ከነት ተዝገቢነ ከቡ ጋፈተኒ ለሚወል መርትኑ ጎች ሃለይሮ አማ ደራን ሀመይ ሱራ አከውፍ ቁሰታን ዋሚቸ ደበርሰኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ከነን ጎቸሱ ከነሳ ከነራወተን ፉለ ሙርቲ ተከዴ ሱድራታን ኮሚሽን ይቻጋ ፈታኒ ገረን ማርቲኑ ገራገሩ ማጅሩ ማሪፍ መለነጋን አከሂከን ወይረረ ኮቪድ ኩደ ሰገሊት ሱፊሌ ተጣፊነ ከጎዳሙ ጋፈታኒ ጅራን ድራታን ኮሚሽን ገምታ አፍሪካ ተዝገቢ ነጋፍ ቢየቲን አከበዳቱ ሞቱማፍ ኡመተ ኢትዮጵያስ ደግ ሰቀባን እረዴ ቢኡን ምርካኔ ሰኔሩ ሀቲ አለንጋ መነሙርቲ ኦላና ኢትዮጵያ አዴ አዳነች አበቤ ከለሰቱ ተኦዱ ፍብሰከነኒን ዱጃ ለተማፍ በከማ አርቲስታ ጫሉ እንደሳን ገደ ጉዳም ተደጋም የረዴ ቢውዳን መቃቆፍ መቃ መነሙርቲ አባለንጋን ማቲ ኡመተ ኢትዮጵያ ፍጃለቶ ተሳፍ ኢብሱን ፈደጀዳን አጫሉን ከንዶይ አከነመዱን ፋትሚቲ ከንጀዳን አዴ አዳነች ደርገጎታፍ ኡመተ ኦሮሞ ብረት ቀፍሳ ብልሱማ ተኡሳን ከበጃፍ ጃለለ ጉዳ ሆረቴ ራጀዳን አጫሉ ወጄሱ ጀጁን ኡመኒ ኦሮሞ ኤከመ ኡመተ ኦቡላ ከብሮ ወሊን ወልት ቡንሳ ከኡሙ ቢየቴን አከንተስ ገቦፍ ነጎቹ ከንራወተመ ጎቸ ቃኒሳ ጀዳኒሩ አጫሉ አጄሱዳን ጄቀመ ከነ ኡሙን የሮ ኢትዮጵያን ሙደመ ከእሰጅልቱ ሰበባ ሂደለ ገበያን ሀሌላን አላራ የሮ ተጋማ ሜጅሩቲ ሀለሳ ደራን ሀማታ ሲሳ ጀዳን አዲያዳነች አቁመ ሰባይ ማደዳራት ጠገኝ ጄቀመ ፍንፍኔ ከእሰት ኤገለም ፍንፍኔ ከእሰት ጥሙራ ካጀዱ አጋሃቱረ አታኡመለ ነመቁልቁሉ ረትራወተ መጀነ ህያነ ጀዳን ረጋኑ ደቀባጅሩ ሶጅገገሱ ተሞቱማ አጄሱዳፍ ኡመተ ግዱት ወልት ቡኢንሶ ኡማኒ ሀል ቢየከሳ አከንተስ ገቦፍነ ዱለ ሆጀተማጅሩ ጀዳን ዱይሃ ጫሉ ሄዱን ዋገድሲ ሱዩመለ ኡላንቱማ ሴራ ኤክስ ሱንድርቀ መከጀዳን አዲያዳነች ካናፍ ዱአሃ ጫሉ ተሸከመኒ ከነንቶ አናጀለ ኦለንጅሩ ሸከምቶን ይተደበላስ በርባደማጅሩ ጀዳን አጫሉ አልተቁጣም ነጅር ገሩ ከበጃን አዋለሙ እቱቀቡ ሬፊሳ ከበጃን እቱገገ ሰሙቀቡ ኢራር ፈምራ ወቴራ ከናን ወልቀበቴስ ሉቡና ማበዴረ ጀዳን ቀበኛም በርባዳይራ ዋሚቺ ሆከረከካሱሌ ገገ ፈሜራ ጀዱ አዲያዳነች ኤቡን ዲሞክራሲ ቢየ ከነከሰ ዋንጅሩ ብጀች ኡመቲ ሳተው ሚዲያን ያደሳኒ ወለበታአኒ አከይብሰን ቀቀሞቱ ማራት ቀበነሌ ወለበታአኒ አዱበታን ጀቹን በለሳን ጅሩ ኡቱማ አርገሙ በካ አከነርገም ለት ብረደር በማቱር ጀአኒ አመገሩ የሮን ንጋ ጀን ትገኤራ ኦላንቱ ማንሴራ ከበጀሙ ቀባ ጀአኒሩ አንጎን ጅቡቲ በለሊሳ ጠያረውም ነቅለን ሳብየቲ መነሂዳ ከስጅሩ ከድራኒ ሃላምቱን ይተቀበመይ ጅሮ አከቆራተኒፍ ምርግሳ ከኤገም ሂዩማን ራይትስ ዋች ጋፈቴ ጅራ አንጎን ኩኒስ ሪረነጋ ሂደሙ በለሊሳ ካና ሞርሙፍ በአመሁምናን ኡካምሰኒ ጅራን ጀዳ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፎአድ ዩሱፍ አሊ በለሊሳን ጠያረውም ነቅለንሳ ጅቡቲ ድራኒ ጥብራባቲ ቢቶቴ ሳበረኩማላማ ፍድግደማ ገረብየ ሆላ ኢትዮጵያ ተበቃቴ አጭትስ ዳተ ሲያሳ ጋፈቹ ሳድሮ ኡቱብየቲዳ ሄንበይን ቪዲዮ አንጋውን ወራና ጋመይን ሎጊጎ ሰረቱን ዳይፍ መላመልቱማ ሳኒ ኢፈባሴ ጀዴ መጣንሴ ጅራ ሞቱማ ረቲ ሞርሚን ወራና አከከከኡሌ ጋፈቴ ጅራ ጀዳሜራ ባቲ አብላከሰ ኢትዮጵያን Djibouti bakkasan utu abukaton abbatinif ganin sabiyan himata manitti dabarsite kennite jeda Human Rights Watch. Fuad Bati watabajji kesa video mana hida kesa jiran gabode rabasanin hallisan ittik abamani jiran hamtu ta usa enna beise sanitti ummati ekamudan akka hikamani firira mormi gegge sejeda ipsich. Angawni Djibouti kan Fuad. Hala hamtun kesa jiru jeda mekana akkan korate mirgisani buura ega musa akka mirkanaw Human Rights Watch director gan fa Africa Latitia Bader gafataniru. Minister imma ala Masri Same Shukri gollina gay gumza ka to kuma motum mota hit ala gabbaya kan Ethiopia la jise wutre akka qoppe su gafatani jiran wutren kun biyonni sadan to balla magiddut wali galte qubsar akka gaan akka sumas qofa qofa tar kan fi fudachura akka of qusatan goda jedaniru biyonni misen so to gollina gay gumza ta an kudashananu gamtana Africa mari hara jal qabame kan ho ganu saf tegir sa qaban ibsani jiru Ethiopian tokumma motummota kana kesa bae gamtana Africa qode ho gantumma kafudatu barbaddi jechuudan qintala gamesi radio sagale America Mohammed El Shanawi professor sociology siyasa American University kan Cairo jiru Said Saddiq dubbisuudan galma akekame bragamuf qarranjirachu salle marisi sani jiru hojjetonni gurmuto kumma motummota kan Sudan kibba kesa shantami torba ergabati eble derbe qabe covid 19 qabamu sani Angonga mesito kuma motu mota to kubeisi saniru. David Scherer akajet anitti. Nagei gudonni kun sababa errade debiun ummata Sudan walin wal arganif virusi kanaf saat ilaman. Scherer radio sagali Amerika fakka ibsanitti. Kannen virusi chank abaman. Waran polisi akasum sojjetto ta mora to kuma motu mota juba kesa jirani jiran. Kannen kesa afurtami shan virusi kanarra yoba yenatan namni to kudu era jet aniru. Kun kam mul'isu namoonni keenya lammiiwwan Sudan waliin wal arguudhaan walitti siqeenyaan hojjetaa jiraachuu isaaniiti. Gam tokkoon immoo kun kan nama ajaa'ibu hin ta'u lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii ol ka'aa adeemaa jedhan. Gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudan kibbaa keessa aangawoota 16,000 ta'antu jira. Akka aangawoonni eegumsa fayyaa Sudan kibbaa jedhanitti namoonni 2007 COVID-19 yoo qabaman 279 bayyanatanii 88 kan ta'an immoo du'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo jalqabaaf erga vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsiin seenee qabee guyyaa tokkotti namoota 1,500 haaraatu vaayirasichaan qabame. Kaaliforniyaa keessaa namoota 9,740 kaleessa haaraa vaayirasii kanaan yoo qabaman Teeksaas keessaa 8,076, Arizoonaa keessaa immoo namoonni 4,877 haaraa vaayirasii kanaan qabamuun gabaasameera. Kutaaleen kabroon haaraa namoonni hedduun COVID-19 qabaman Joorjiyaa, Luuziyaanaa, Noorz Kaarolaayinaa fi Teenesiidha. Kantiibaan magaalaa Niw Yoork Biil de Blaasiyoo manneen nyaataa akka banamaniif eeyyamanii turan tariin namoonni bakka biroo dhufuurraan kan ka'e daariqa yookaan infekshiniin kun deebi'ee ka'uu mala yaaddoo jedhuun yeroo isaa tursanii jiran. Bulchaan kutaa Pennsylvania Tom Wolf namni martinuu maaskii fuulaa akka kaayyatu kaleessa ajajaniiru. Hoogganaan waltaa dhukkubootaa daariqaaf alerjii kan Yuunaayitid Isteets Anthony Fauci koree sanatiif ibsa kennaniin yoo vaayirasiin kun hin to'atamu ta'e lakkoofsi jiru dachaa dabalee gara 1,100 ga'uu malaa jechuun akeekkachiisan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti erga baatii muddee qabe namoota 10,000,000 vaayirasii kanaan qabaman 100 harki 60 baatii waxabajjii keessa yoo ta'u. Kunis mallattoo weerarri vaayirasii koronaa hammaataa adeemuusaa malee gadi buusaa in agarsiisu jedhee jira. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden karaashaan loltoonni Ameerikaa akka ajjeefamaniif maallaqa baafte jedhame akkaataa pirezidaantii Doonaald Tiraamp itti qaban balaaleffatanii kun rakkoo yeroo dheeraa pirezidaantii nageenya biyyoolessaaf imaammata alaa irratti qabanii jedhan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan.
Guyyaa har'aa ganama akka sa'aatii Itoophiyaatti tokkoof walakkaarraa jalqabee reef artist beekamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa manawarrasa magalambo lafadur gandadu waja jerame fi amma torban kutaye jerame akadda aradda jerame wa mamurra fudame jallattota sa dinqisifattota sa awasananno samuras jirattota magalamuras akasmas mati sati marsame gar stadium university ambot kagesame yotow kabaja sirna kanaf jecha bandi national bandi oromia jedamus bakka sanat argame muzika andabalu sadubatan namota sirna sanarat argaman kessa kanne radio sagale america fiyada sanikennen e gare artista chalu stadium university ambo kubate boda kesumon ababo bisi reficha fudra kausani kadubatan namoni sirni charat argaman kun isanis bakka bua motumana oromia obbod abadabale bakka bua motumma federala obbalamayo jigu awasa kessa obbotasfaye aba artistota kessa obbosayo dandana afi mati satawulle dubatan jiru kasirna sanarratti mati bakka buuda andura dubatan abban artista chalu obbondessa bonsa guma mchako waqayyo abasu jechu sani hiriyansaf namoni kabron sana boda dabaredan asode geessanis gaddesani ibsudan sirnige geessa baaye kana chalu akka chalu ftasamu male dubatani amma boda sidansa bakka dalatasa ambofi magalan uroromia sinsinne takkada abatuf gafatani jiru jadan namoni sirna sanarratta gamankun bakka bua motumana an oromia obboda badabale asaw sirnige geessa sanarratti dageessisanin haacaalun qabsaa qofamiti haacaalun waanum dumada sidansa amboke satt qofatun tane sinsinne ke sattille abachu qaba gaddidu haacaalu gadda koromiyaatti ge qofatun tane gadda guutumma etiopiya rage jechu sani himani jiru namonkun haatu warraasa erga barre faman sinsinne ra ergiten gaddinu rage gadda guddada gaddi wa haacaalu ke sakenyam badu akka sidansa magala sinsinne bakkalubbun saatti dabreetti dhaabatu maqaakoof maqaa ijoollee kootiinan gaafadha jechuun sees dubbifamee jira akka namoonni sirnicha irratti argaman jedhanitti. Akka hirmaattoonni kun jedhanitti seenaan artisticha beekamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa bakka geggeessaasaa Isteediyeemii Yuunivarsiitii Amboitti dubbifamee jira. Artist Haacaaluu Hundeessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1978 magaalaa Amboo bakkuma amma warri isaa jiraatan bakka araadaa jedhamutti dhalatee guddachuusaa barnoota isaa sadarkaa tokkoffaas achuma magaalaa Ambootti barachuusaatu dubbisame. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Ambootti utuu barataa jiru bara 1995 kutaa 10 hiriyoota isaa waliin qabamee hidhamuusaa bara 2000 hiriyoota isaa 3 irratti yeroo duuti murtaa'u hiriyoota isaa 4 kabiroo wajjin gallakkifamuusaa yeroo mana hidhaa turetti akka barnoonni buuraa afaan oromootiin mana hidhaatti kennamu nama taasise ta'uusaa otuma mana hidhaa jiruus walleelee siyaasaa jaallatamoo ta'u baasuunsaa seenaasaa keessatti eeramee jira. Waggoota 9 boodammoo albamii walleeleesaa jaallatamoo lammaffaa baasuusaa fi biyyoota Ameerikaa, Eeshiyaaf, Awurooppaarra naanna'ee agarsiisa muuziqaa guguddaa agarsiisaa turuusaatu dubbatame. Achi boodallee walleeleen artista Haacaaluun baase gama artiif gama qabsootti uummata kakaasuudhaan qooda guddaa gumaachuunsaa dubbatamee jira. Sirni geggeessaasaa Isteediyeemii Yuunivarsiitii Amboo keessatti eega xumurame booda reeffa artista Haacaaluu Hundeessaa maarshii baandii naashinaal Oromiyaatiin dabalame jaallattoota isaa, firoota isaa, hawaasa naannoo muraasa akkasumas maatii isaatiin marfamee gara bakka waalchaa reeffi isaa qubatu gara waldaa kiristaanaa Ortodoksii Iyyasuusitti geessame kabajaan awwaalamuusaa dubbatanii jiru kanneen sirnicha irratti argaman. Gama biraatiin qeerroon 100 lakkaa'aman sirna geggeessaa artista Haacaaluutti hirmaachuu qabna jechuudhaan ganamarraa kaasanii magaalatti keessatti kagaafataa turan ta'uusaa fi humnoonni nageegumsaa immoo akka irraa dachaan yoo deebi'uu didan akkatti dhukaasan akeekkachiisaa turuusaanii yeroo adda addaattis magaalatti keessatti qawween dhukaasamaa turuusaa namoonni achi turan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti yeroo reeffi artista Haacaaluu mooraa Yuunivarsiitii Ambootti bahu dargaggoota hedduu sirna geggeessaa sanatti hirmaachuudhaaf gaafataa turanii fi humnoota mootummaa gidduutti walfalmii uumame irratti dhukaasa banameen namoonni 10 ol rukutamanii jiru. Akka maddeen hospitaala waliigalaa Amboo fi hospitaala rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo VOA'tti himanitti namoonni madaa'an 3 hospitaala waliigalaa Ambootti namoonni 9 immoo hospitaala rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti geessamuun isaanii beekamee jira. kanneen hospitaalaa saraalaa yuunivarsiitii ambootti geessaman sagalan keessaa lama duun isaanii simamee jira. Dhimma kana qulqulleeffachuuf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa magaalaa Amboof waajjira kantiibaa magaalattiitti bilbilee ammaaf nama bilbila kaasu argachuu hin dandeenye yoo odeeffannoo dabalataa arganne sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti dhiheessina. Maatii, hiriyoota, firoota, jaallattootaaf uummattoota artistaa Caaluu Hundeessaa ajjeesamuu isaatiin qalbii isaanii cabe maraaf jajjabina hawwaa kanarraa kanumaan hin xumura. Ani namoo daandiiti.
Caaluun nam sirbaan seena dubbata, nam jaalala dubbatullee, nam sirbeellee sirbisiisu, kalaafaallee jabeessu, jaabaallee qaroomsu jedhanii faarsan. Warris beekumaan jedha. Meeqa jaalannee san deebisa isii namni dubbise.
Waggaa lama dura jechuun baatii adoolessa bara 2018 keessa Haacaaluun dargaggootaan marsamee akka ture gaafatame akkas jechuun nu ibsee ture.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'aatii 11 gara keetti galuudhaaf yoo jedhu naannoo Meeksikootti koleejii koomersii bukkeetti ijoollee gubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'eef kaawwatteetti walumatti lakkoofsaan nama 12 ta'u. Bakka konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin asii dhiphoodha. Ati garanyaadha. Jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan miilee kiyya irratti hintinii ta'u anu irraa dhoowwuudhaaf laallaanii xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaan sablamiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedhe akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee ilaalcha tokko jalatti hatiicamuuf natti hin fakkaatu. Adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan liqeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsiikitti hooga. Namoonni akkasii kun mirga argamee agartee fayyadamanii biyya akka raawwachuudhaaf jechuun kana dhimmi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera ga'uu godhatanii qaamotiin seeraa akka gaasii mataa gara dabarsanii isa nama dhiisan isa nama hidhan isa nama reeban kan akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaadeef akka nama maqaa kana dhoowwisuuf qaamonni seeraa qaamota kana hojjetanii seeratti dhiyeessuudha. Erga deebi jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni duwwaamaa bafeessa taree qaamonni gurmaanii dantaan isaanii dhukkuman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa dhaqan yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti dhiyeessu miseerri jiru taanaan kun irratti taata jechuudha.
Torban tokko dura Haacaaluu wajjin Finfinnee keessa akka turan kan naa ibsa jiraataan magaalaa Poortlaand obbo Dassuu Tafarraa akka jedhutti.
Haacaaluu wajjin mos gara ji'a afuriitti waliin turre qabataa hojii koovidiitti biyya deemaa hin turre. Amboottii waliin dhalannee waliin barannee waliin guddaa jireenyaanis akka maatiitti warra walitti deemuudhaan. Haacaaluun gaa hiriyaa taaneef yookaan akka maatii ta'eef osoo hin taane dhugaan jiru. Gubii garaa isaa jiru gabbayeetuun dubbateen uummanni keenya illee Haacaaluu eenyu akka ta'e sirba isaaf gaafa qabsoo qofaan isa beeka malee waan gara fuulduraatti keessa isaa jiru gadi baaseen dubbannedha. Uummata keenya siyaasa adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin adda adda nu baase kana halkanii guyyaa hawwiin isaa inni guddaa inni calqabaas inni dhumaas Oromoon tokko ta'ee hawwiin isaa inni guddaa kana qofadha.
Haala kanarraa waan hubatte qabdaa.
Yeroo baay'ee walitti deemnee haasofnaa keessumaatii galgalaatti gara Jamoo kondominiyeemiyaan jedhu darbee gara Alanganaatti dhaangalu dukkaneeffannee al tokko tokko yoo xinnoo shaaduutti ijaana mandheef manaan ga'uuf hin deemna. Gaafa manaan ga'uuf deemu yeroo baay'ee naannoo mana isaa namootatu dadhaabata. Soorris kan ijaana mandheef yeroo hunda amma dandeenyeen naan faana jiru eeggannoo akka nuuf taasisu miyoota keenyas amma dandeessan akka addaan baane gochaa turre garuu gaa. Gadheen guyyaa eeggatteetu namaaf gootii carraa kana fayyadamanii Haacaaluun yeroo baay'ee sodaarraaf dhimma hin qabu sodaatiis hin beeku. Nuti akkana jedhaan malee guyyaa tokko iyyuu sodaatu homaattuu isaan lakkaa'u waan ta'eef rakkina guddaa sirragaa daraakee of eeggadhu inneen da'uun sappoortii goone advaayizii tokko tokko innee fi konkolaataa iyyuu jijjiiree namoota adda addaatu yeroo baay'ee konkolaataa yeroo sa'a dheeraa fa'aa deddeemutu isa duuka jira. karanum tofiko aywi tenafika yar gera enni duati sodan kabu sodate simbeku akwa mohuntikesan artikat media oromo kamizatu gabbe ya fahato why oromo wittifiduf why fungro oromo why dum garbuma kesa kasabate ba urati wante kalinti tiye fatejru why dum busate so ani mati ani samako jif kali da kuma jere ajalun kali sao ka waja saege utun saltin gara kabaja de mera wankaru ragara fu rati baye wali ka bakere atta sabate kamati te wa to to baye jutu wali wanti to undum tu kala ratta fechu da kuma
o ni aka goto ta kenya wa legal le warra kata da sabu fa warra ka sarabba ga da fa walle fida fa warra nu kafsani ije kenya nu wanan lafin sani akan yanne tira kan lalo gama koti probiya ki satu wanti ta aju ji o ta sadi olista e janar getu fe tinne ke satu makato nutu oromo da makakenya to oromo da wale kan nuna gal la bawlo kafar dati warra kuno harra kana nu gode da kasabat akabiyat akawali da banne akasaba kenya tinis warri media register rabbi firati rabbi lafin sabakanati kawantani akana makenye walitti utufden warri siyasa be kus warri business tokon abanne harkatti wal kabanne aban amantidan ilal chat dira dubarai chuti isne walin taban dukadan sana da bashira pifedi
akuma hajalu welisa namate akasumas hajalu walalo fi yedalo qoppe sakature namakabira dubbise of bexi sudan jelkab
abdinu rasan jedama as washington dc bitesumrata
Orikan
sume tufange dama Columbus Ohio ngira
ajalu ni atamitti walbetu obo abdi
artiku matu walitini fide baraku malama kuda tokko calqaba fi yoga kuda hadin boda gafam biyadalu ajalu yero sanatti albamaita sanyi motu jetu sanan ayi be kamti ardate ture already kan ta gara kuma lama sagala kalakosa franji ti kambe album ni kenya lama anu inni ti kono do sewa te kasiti walweina ergam biye de me polis kenya kuno sime tu awajinille e kuma sawbar barre erga siti ani hajalu deka kuma hadoti kuma polis api walbe kun kenya atira dal kaba
abose me gara kesa nitinde biya wallele atalu baiyesa walla loosa siyeda loosa sintu barre sef jedani walle acalu attamittilal
walle fi acalu ni waruma wali umma ni jede kan amana wa kayu gafana ma umu kenna tokkona ma kenna sana abbatu barbade argata acalu fi walle ni barbadani wal argata acalu kenna gudda arti oromo ke sirama gudda fitevi garafun duratille uddina arti oromo fi afan oromo ke sitira makutta fidegede abdi zakabu
chakalsi su wala losa ye dalosa wana kaziratti yero era ta fudata
abadan inya yero era ta fudata ton ta ini wana nangechu barbade rabak yera fudata dugadu bachu fiyota acalu wan tokko idea ga fa atikapsi su inni chala bare che fuduta yero fudatu acalu ni yada tokko yero atikapsistu yada sana guttise bilchese yedalu atikkenni tu yedalu akagari tikude ammanam nikenne sunu wallalu tikotulche asbar acalu na makenna adda kabu kanabrat
tole wellisa abdi acalun wellisun alat hawasun mansa wali wajinjirenyisa amallisa na makamit
acalun gota acalun na makikiti kasuma tane temo ajalu na majalala ani tugar bitu apartisto ta gabaye ha indeka akka ajalu ti socialize go nama qos nama kum nagara be nama wanna to kwati tim te nama ni lamsa ajalu ni gutu da yonje de so gona tindaw ega astufe wagga to ko chala wal birata wala fcharra argate ajalu sirti barera
lamankesan why ajalu namni wanin ben jettani waya dan kan dubachu barbadan obose metsenin jalkabu
ajalu sina uksa hinkappa mitamani gu hinkayu thula saba je saba kul duraje acalun nama senat, acalun gota murannu kabut, gota sajiduran bilbilan kunnane. Wanti social media kamarat kedema juru pasirini titi jabatu fikatu. Jadi kan istihasai. Haramu hatani sodana gursitana anjede. Barwari gamab dalan nejit wangkana. Tapi tu apa angkai nak cukup pisahan dekum. Wariga mal dalam ni one dan di museum ni wariga mumam cuma sedari no boleh sakian anjure. Kuyo tu hari bodoh kalau kita nak kaya je cura. Kumna kabun dan deti kabun. Kuntan romofi romumada. Kayu sabab utta kana nama jolumar anda perse uflat. Alu romong kambi kuaga kuteni asih. Kota Shamifi, mana hidup tu yang baik, kan ini albeni hujan tu, garap awas sebab nak fudrat ti arti rambe kami. Acalun jolum masa ti kasih kasar ganis, namu warigama fudrat apa ke, wanita gucutan deuda, kota ti desa acalun.
Walisa abdi seno.
Yeru al kawal garap Washington, yeru tu ku, namu ni baye nak ni biharat ti aku, namu ni baye awas ni jero, isduan. Minyak wah kan akan menggutuk gutuk pulih malih pulih agkatis. Tiap tu tu sahun thane, mani orang mo atinan nukte ag kebijak ti dewi ti galte psikologi mani kenyang ag allkau akan jadi urat serik vali galle tu ag seti garabi ya dewi. Lama fag aku tu garu, anu itu matang kia aje kia malu boleh sabo. Aje amma jolle keti fijarat cuk agda. Wani tu la kahajuru kuni bayi hamada usadurala nama hamate jira. Anak tu jual lek itu jadi dia semua pihak dia kadat deh ratakan abdi ko. Wenang kat sini kan, oso itu muri dah. Adik jual ni aje. Kan nanya dia cakap, jual lek dia ini muri nanya.
Kan ni ada sani, nu ibsa maragalate faccha. Maatif fira welisa haj alu hundesa akasumas kan nembro jajjabina hawina anjalan ega madati nagati.
VOA Fanoromo, VOA 24, Nail Satif, Metrbandi Raja Kasujirtan. Virusi corona dunia tiba fati jere nami hidu mana ujat cujera hanulen ujat tadi video evan romolen agamalle manu mah ujat cujer. Dabi mergelamati fal Amnesty International mutumani Ethiopia war rajalun desa galafat aritin seira takdiris galafat. Tawan nana mobil dia fan balad dem tijera. Kuratam mergelam Amnesty International dami Ethiopia fasa takle galmu dawit dubis.
Gertung kawajah mergana mu mafalmu Amnesty International kadesa jicha calu wal kabateib sabasyeni motumman na mota jicha kanakesa warrar kakabanda fi akasirab diya suga fatajra. Tisya takle kuratan kabinsi mergana mu maitu piak Amnesty International VOF. Deinya asitu piak esat tanggauta motumman dabalati ajicha wangara garan rawatu na magaru siraf diya tu hinagar rujadu.
Banyak juga usaha ikat jalan, gen. Lama ni tak ada lah mana kerja itu, mana alamau, mana jinah milu senaga ruh, cikgu lecah itu tanah.
Kasi robotistan, ya robot ini namu ina jefam. Namu kum ma apa kaj jefam? Enyo kaj jesem bekamu. Numa ayu warrenga utama utama, emma kena wansi asawali wal kapsisu. Gendal befak kenyap na nu amarati, angga utar ratti aji cara utame. Akasumas general sahre makonan ratis aji cara utame jira. Aji cangku naga enyu nak cara utam ifatai sabun abun, mautum mai sakik esakagalu godejira. Karena malas aji cawan nak kasi irade dewi nak cara utam nefi, cara sa kajira. Karena af mautum mana aji cawan nak kasi akhir rawan nefi, egumsa gu cukaba. Yora utamu ordo fena mautasan tuan nujela olce, serab desukaba. Wanto nak kasi ije salpan, wanla alaman mitijero. Yuribatan.
Atafas zaman buhala adamu. Hekata itu, mereka juga nak sabas mau kita terdiri makrawal lah, betul tak? Waktu itu rumah jenis bermasalah wakal lah, betul? Jangan negara rosak lah kuda cerun.
Amnesty International, ibsesan mau tu mantap jajalah internet ada kuton. Mereka nama udah fano siri arga cuka dam kuda, arga jadi boda. Tapi wang murmi aje cah calum boda, orangnya ke setera wata majranis, ordo fajar aju beise. Gabal segala mereka, galu mudait, Nairobi.
Tarasan masa politik Walde Chan, ansur ala khid, sekantar panamara titan.